Tulimu struggle, Benzo Ricardo. Tulimu struggle, struggle, Ricardo mu struggle. Tulimu struggle, landi rodeo banja renti. Banja renti. Tulimu struggle, go wa banko banja loni. Banja loni. Tulimu struggle, mwana mwalo saba eti. Mujoga. Tulimu struggle, mbuwe fisa. Envido ya kusibanga struggle wede. Landi rodi wangu kakanamu. Sente za renti ziku watu ambade ngure. Kubanga tulipize nyo. Tulimu struggle tulipize nyo. Tulipize nyo. Tulimu struggle tulipize nyo. Etuba. Situlage etuba. Etuba banange. Situlage etuba. Tulimu struggle, landi rodeo banja renti. Banja renti. Tulimu struggle, go wa banko banja loni. Banja loni. Tulimu struggle, mwana mwalo saba eti. Mujoga. Tulimu struggle, mbuwe fisa. Katida basete sichari namu. Nakarida da. Nezena siga za muziri mu struggle. Mukuru chibirango. Amanyo kaja waka tumeko. Struggle, tuli mu struggle tunyumizante, tuli mu struggle kabira lavu, tuli mu struggle ngamba kwekebeza, tuli mu struggle yagala KFC, tuli mu struggle tumya chikomando, tuli mu struggle mbu transport, tuli mu struggle bambi mutulekemu, yeah, tuli mu struggle landi rodeo banja renti, banja renti, tuli mu struggle go wa banko banja loni. Banjaloni, tulimu struggle, mwana mwalo saba eti. Mujoga, tulimu struggle, mbuwe fisa. Yeah, mwebali nyo, abali, struggle, situlago, situlago, struggle, situlago.